ikhulile ngibonile awubhekisilo sonke nesibayeni sazo ngibonile ngikhulile awubhekisilo sonke nesibayeni sazo ngibonile ngikhulile awubhekisilo sonke nesibayeni sazo isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni sazo isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni sazo ngibonile ngikhulile awubhekisilo sonke nesibayeni sazo